wali mu bitundu bye gaba munange umusajja Christopher agambibwa okulabika nti munange yalumbye essomero erya gaba Early Child Development awe gaba nalyoka asalasala abaana okukakkananga abaana bana bafudde era nga kigambibwa nti Christopher Nokero onyumu nti mbu yabadde ayagala kulabika nti aleetawo omwana newe twogerera essaawa eno ng'akyali mu kaduukulu ka poliisi bagenda maaso n'okubanga bamukunya naye olunaku olwaleero kyo ekibaddewo minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo egadde ekifo kino ekya gaba Early Child Development nga kw'otadde n'amasomero gonna agaddukanyizibwa abakulira ekifo kino okuli erya Maranatha Primary School awamu ne Maranatha Secondary kakati eriyo badde nga kinagateyo
gonna bagagadde
anti abadde abagiddukanya abadde baddukanya ne kanjite kinagateni oba ekifo ekyo ekibaddemu we bakuumira abaana kyonna kiri kitundu ku ki ku masomero gano era kibangirizi kiri awo amasomero gonna gano gonna we gakola ki we gasangibwa kakati minisita omubezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. Jesse Muyingo munange yayisiza ebiragiro bino oluvannyuma lw'okutuuka mu kifo kino akamugezi k'onaku olwaleero era bw'ati alagidde abazadde abalina abaana ku masomero ago gemmenyi okuli eryo erya kindergarten erya primary nga kw'otadde ne secondary nti mukime abaana n'okutandika n'akawungezi k'onaku olwaleero minisita Muyingo okutuuka ku kino amaze kulabika nti alambula embeera yonna yonna nga bw'efaanaga naye mugira muggalawo tusooke twetegereza ebintu bwe bitambula
gavumenti eragidde abaana abasomera wano badde eka abazadde bajja olwaleero batwale abaana baabwe nga wetunoonyereza tunatufunye solution tujja bategeeza ddi tunaddamu okusoma tugaddewo okutuuka wetunaaba nga tuli bamativu nti okunoonyereza kwa ku security agencies naffe nammwe kutusobozesa okusaawo embeera gy'okubeera nti abaana baffe basoma kikulu nnyo omwana waffe wasomera nga waliwo embeera emusobozesa okusoma tulinabasulina kutuuka ku mbeera eyo tujja kugulawo
mbeera ogitegedde mbeera ebeera yakyekango ensisi abaana baba bakyalimu ensisi kale kirala minisita Muyingo era alagidde abakulira ekifo kino okukola alipoota namutayiika eraga byonna ebyabaddewo n'ebikwata ku kifo omutemu kyeyalumbye
ekyokubiri management ya complex eno olabika obulungi tubagamba batuwe comprehensive report ejja okusobozesa okwanguwa okunoonyereza ku nsonga eno gyetulina wano etuleeteddwa amaziga gano getukaaba buli bbanga
kati mu ngeri ey'enjawulo era minisita Muyingo atuusiza obubaka obwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo maama Janet Kataha Museveni eri abazadde abaafiiriddwa abaana abasomesa ababadde bakuuma abaana bano abatiddwa abakulira amasomero ga Maranatha nga kw'otadde n'ekitundu kyonna kyonna okutwaliza awamu maama Janet abasaasidde nnyo kakati era wano gavumenti w'esinzidde nebanga munange waayo obukadde butaano eri buli famire eyafiiriddwa abaana bano buli famire obukadde butaano ate zibayambeko oboolyawo mu nteekateeka ez'enjawulo buno minisita Muyingo
kulwa gavumenti ya Uganda ntuusa okukubagiza n'okusaasira eri abazadde abayizi n'abasomesa b'essomero lino b'ekitundu kino olw'enjega yatugwiridde omwafiiridde abaana baffe abana kitalo nnyo tusaasira ba founders tusaasira abazadde tubasaba twongere okwekwasa